Cobra, one and only. Bazenga Daddy.
Yo, kani wangu na mwagadi ndani, tupendane mapenzi ya dhati. Kani flow niko nazo ka 30, all I know is I'm blessed, lucky. Mini kansa imalizi na bangi, style yangu ndo rapa na kopi. Ukosefu wa nidhamu kwa kazi, mina fama wezi kujakati. Nikalesa sipandagi taxi, sini wale stand out kwa umati. Kwa maroromia kuwa Messi, na ukikaribia sini kesi. Sana sana ka wewe ni mrazi, all white na sibado na dhambi. Deni ndogo waifatu ina gari, nilifunzwa kusikiza ganafsi. Sintafanyo tahema you gasping, mina goya pungi na risasi. Sote mbili azinangata vaccine, na kumoka haitakangi lapsing. Hini era yangu kuwa rap king, we can keep it all soon kama napkin. Ikipaji natakanga practice, yende cheni zunguke kwa axis. Magizani switch omanga backstreet, tangura imami uketingi backseat. FYI mini wordsmith, best rapper in the country. Kauna pinga sikulage mafi, handsome bado ugly. Lakini bado mini gialis, hapa shame sikilami. Uko chini skill yako ni wanting, ndoto zangu nza lambo si voxi. Kani tike ni famsi kikosi, walistuka kupata reporti. Mina vuma kwa sasa I'm popping, nikikungandula sini costly. Kahanyoni basi misi gongi, juu ya covid mana stay lowkey. Cobra one and only, juggernaut no stopping. Niku elevate kama cockpit, flow tight kama stocking. Cobra one and only, juggernaut no stopping. Niku elevate kama cockpit, flow tight kama stocking. Ku understand vako zangu ni ngumu, circle bigi pia ni sumu. Underdog bado expert, mchezo siweki kwa pesa. Torture tunatesa, legendary kama fella. Very soon nikiteta, haitakuwa fatigue ni jet lag. Know your lane ain't stay there, we ain't same cause I'm way better. I've been deaf to the naysayers, check stats ndo si compare. Kile nafanya kwa sasa ni hiyo throne kupapasa. Young king, old crown, royalty niki touchdown. Cobra one and only, juggernaut no stopping. Niku elevate kama cockpit, flow tight kama stocking. Cobra one and only, juggernaut no stopping. Niku elevate kama cockpit, flow tight kama stocking.